don't chill in a sousa, I don't mean it. They don't chill in a summer, I don't mean it. They don't chill in a sousa, I don't mean it. They don't chill in a summer, I don't mean it. They don't chill in a sousa, I don't mean it. If I be wounded, Milly, never say money, healing mine. If I be massing a milliardaire, you jump me a bully junk. You jump keep us ya no walk. Oshi Milly, not a tata. If one year the Milly buffa. Bully Bubia Lego, ah, millions of money, healing money. They go for less of a woman. Million, not a man. Million, as you saw. If a lula luna, Milica get you as a balas even me. Okulu mili wesive Kolo wubarunu Okwa mili koge jizi u Anu ne kuto mili nwa Kuto se mili kulu mili mwa Emile ze mwa nivya Osina mili mili ade wino Eko mili kana yosi.
Ego mili na sousa, 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 ego mili na sousa kẹ́fùn agbo ẹgọ́ mílíọ̀nù kìdẹ̀ lè ọbẹ̀. Wọ́n mílíọ̀nù ẹ̀kọ́ ọ̀tà ọ̀dẹ́ mọ̀ ọbẹ̀. Ibà bọ̀ ẹgbọ́ abọ́lọ́sẹ̀ n'ẹsẹ̀ mílíọ̀nù. Abọ́lọ́sẹ̀ ẹgọ́ mílíọ̀nù kàná yọ ndé nwáyé. Ndé nwáyé pátálá ẹ̀yọ yẹ ẹgọ́ mílíọ̀nù. Ìjì ní ọ̀pẹ̀rẹ̀jì wọ́n kẹ́ mú jọ̀lẹ̀ ẹgọ́ mílíọ̀nù.
Nwanyi kwatalo n'ebu kwatalo ibu ibu n'enu uwe kalili ibu ife maka ego mmili amaka ego mmili n'ada ọgwụ ahụ ego mmili nọ n'ekwo mkpa chief nna m ndị nna lue the mayor of Agulee mystic man bụ onye mmili ẹsẹ̀ dìdì ànágúlé lọ ẹ̀wọ̀n mami wọ́tá kékú náà pọ̀ ẹ̀wọ̀n mílíọ̀ dọ́kú ọ̀tá o ifẹ̀ mẹ́kọ́ n'ezigbo èrò chukwu emeka ọ̀kàlà àkù ẹ̀wọ̀n ẹsẹ̀ nwáàyí sọ̀bàlì ẹsẹ̀ nwáàyí sọ̀bàlì. Nne mmiri eke na mmiri nne na-ebute akụgo sọfari nke na ochere obodo oyibo wee bụrụ akụ wee nnata naija chukwu emeka ọkala akwụ emmiri enwe ilo na ịgba arịa mmụ ekwu ọgbala nze na-ekwu iyi ego mmiri nya ka anyị na-eri ife mere ezi ọyịwa chief chukwu ebuka nwa nkwọ ọzọ nwa ịnyanga onye isu anị ọcha jide ebube ọbala tule dibia ọzọ ndị isu anị ọcha enwe mami wọta eke na mmiri ego mmiri ka anyị na-eri ọzọ nwa ịnyanga eke na mmiri ọzọ na isu anị ọcha ọbala tule dibia eke na mmiri ego mmiri ka anyị na-eri enwe mmiri n'ọdọ akwọta si na mmiri n'ọdọ ewu ilo ekwe ọbala ze na ọdọ ewu ilo ego mmiri nya ka anyị na-eri.
Another gbedu from nigerpickup.com.